This music.
This is Psalms of David Banda graciously thanking you, Lord Jesus, for my family, my wife, Prudence, my daughter, Atalia, Asenath, Ariana, I'm not forgetting Toma.
Shout out to my church, Missions Bible Church, Masala Branch, Bishop James M. Sofwa, Pastor Frederick Tembon Sofwa. Ebenezer, praise Team Yada Yada, praise Team Deborah, Women Group, Nabashala. Lesa alipopoka, popoka, popoka, Mungu anatenda, tenda, tenda. Lift him up higher, higher, jina la Yesu libarikiwe. Lesa alipopoka, popoka, popoka, Mungu anatenda, tenda, tenda. From Dola to Nairobi, we shout hallelujah.
Walikuwa meni darao, sasa niko juu, Yesu amenipandisha, amenifanya mpya. Maombi yalinifikisha, sasa nacheza kwa furaha.
Mungu wa miujiza anatenda bila kusita.
Ridim ya hewani, prezi na samba, hakuna mwingine, ni Yesu peke yake.
Lesa wa Ndola,
Lesa alipopoka,
Mungu wa Tanzania.